hunitoki bongo. Masaa 24 uondoki tu kwenye moyo wangu jenga. Sawa, mana kila unapodunda buna taja jina lako kwenye moyo wangu ishi. Sawa, kila napotaka sema suna yona sura yako. You're my angel. Don't you go away. See only come at the butt as I do. Don't you go away. I'm in a second way.
Wana shepu wakajaribu mloganzila. Eti na kesha na kumbea, ndo kisha na jombea. Cause I see this love in there, and I promise to never share. My baby boo, asambona unishihamu kuto kucha na kuongelea. Wewe na kuongelea. And I swear, baby sio tu damu, ata figo nda kutulea. Don't you go away.
Don't go.
See only come at the butter side of me. Don't you go away. I'm in a tuck and you ain't nowhere. Don't you go
baby,
away. See only come at the butter side of me. Don't you